tuo poco Setswana tuo poco mo ga itse o khumole le humadila la mmo go nna le wena ra tswana re di khongtsanga taile nngwe
rona
molotsana wa tsine monate khaitsa di opela fo I'm not finished, that was finished. Gahizo le rato le tabo, now I'm finished.